Yeah, Spin Elion, Robert Will-Am.
It's Bank Music.
Yeah.
Can we go back?
Can we go back?
Back to the
way. Back to the right way. Woo! Yeah, binadamu amekuwa gunia lenye matoba wafai. Haramu Tanzania ni freedom of speech mine.
Lugha ya shamba mjini ni pay bills. Sume ya wingwa baraka ni kwenda bila skills.
Yeah, weka mata pesa nyingi kisha bow. Chezea tu shilingi kwenye chow. Lewa na wana nyama nyingi kwenye foil. Ila utamjua mwema ukisha kata ringi na umefall. Dunia hainaga rafiki wa kudumu. Hata Yesu alisalitiwa ilipomfika hukumu. Jiadhari mana njia unazopita ni ngumu. Kuna watu wanakuvizia kukulisha tasumu. Hakuna best friends zaidi ya Mungu Baba. Unawaona mbele wengi wana majungu sana. Yani wanaweza fanya ujone ka unagundu mwana. Ila ndo dunia man, sometimes ni chungu sana. So fanya unachofanya ila be good. Sambaza upendo wapo kwenye kila hood. Rudisha wenye uzuni kwenye sweet mood. Yeah man, that would be a big move.
Yeah. Remember, what you plant is what you reap. Keep grinding all the days. Keep grinding all the days. What you plant is what you reap. Keep grinding all the days. What you plant is what you reap. Keep grinding all the days. What you plant is what you reap.
When you spend your money, please be wise. Prosperity is long journey. Prayer is nice. Love each other. Support each other. Be like our everlasting Father.
Stay conscious with hip hop pillars. Follow Jesus who made me genius. Stay real. Love don't hate. Usiwe mongo mongo, be straight.
Fanya kweli wa kuige waigaji kwa mema mengi ya jengayo. Uimbwe na waimbaji na walo yacha kweli. Fanya uwe kio chao. Grab them to the bitter truth. Chill now. Oh, neno la Mungu is what you deserve, homie. Sema na watu lakini ishi ya Mungu, homie. Right, right, right.
Back to the way.
Yeah,
remember
what you plant is what you reap. Keep grinding all the days. Keep grinding all the days. What you plant is what you reap. Keep grinding all the days. What you plant is what you reap. Keep grinding all the days. What you plant is what you reap. What you plant. Keep grinding.
Straight A on the mix.
Keep grinding all the days. What you plant is what you reap. Keep grinding all the days. What you plant is what you reap. Keep grinding all the days. What you plant is what you reap.